DNA.
Rukaju, babu banjukaju. Life ni fupi na amisi chifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjukaju. Ba, 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 banjukaju. Ba, 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 banjukaju. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjukaju.
Mina come through niki rap to my 1-2. Na kwenye club watu wana dance to. Jomino kwenye track majabu. Bitu wazimu sauti ya dhahabu. Unatakaji ma welcome to Bora sura ni nice. It's Amda Bams. Najiwa nimewa kwachu. Najiwa leo lazima watu wa banju. Okay. Uchafuge kwani nini? Wanauliza tutasiku happy mbaka lini? Situ na shida zetu tusikize zako kwa nini? Wacha nishike drinks nikicheki warembo hivi. Tuangaliane, tusalimiane. Hizo nambazo simu ndio tubadilishane. Ni vile tumejua na leo tu. Kwa hivyo leo dude tainuka tu. Na kuruka tu, banjuka tu. Life ni fupi na amisi chifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Situ mejuwano umenipamba ni aje. Situende hivo unionyeshe mtani. Si uongo, hiyo keja yako ni safi. Nikaribishe, yosani juwe ni aje. Na suna jua leo nimekam na gari. Na inafaa ilale ndani ya parking. Nimebonga mbaya, malkia nisamehe. Nivenye hiyo keje na nishikishanga pepe. Inje na ndani kila kitu ni deadly. Lakini na hopa inanga wageni wengi. Juhi game ni boka, sio soka. Story ya watu wengi kwa uwanja na ugopa. Nikusho savile tutadu. Hizo vitu tutazikuta tu. Gladi na mashit tukizitupa juu. Meni yuma juu zimekushika. Ruka tu, ba, banjuka tu. Life ni fupi na amisi chifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ruka tu, ba, banjuka tu. Life ni fupi na amisi chifungi. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Ba, 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 banjuka tu. Na weka shida chini na tupa mikono juu. Ba, 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 banjuka tu. Ruka tu, ruka tu, ruka tu, banjuka tu. Ruka tu, ruka tu, ruka tu, banjuka tu. Ruka tu, ruka tu. Rukaju, banjukaju, rukaju, 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 banjukaju.